Eta era maposa, ergo batuso nyana, lekaba beke nyana, lekaba kwedi nyana, mesebetsa ithola hale, lezaka ithola hale, hova tipile maka, Ramaphosa, 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 entate Ramaphosa, entate Ramaphosa, entate Ramaphosa, re kuposka iraphoso, entate Ramaphosa, entate Ramaphosa. Ramaphosa, re kuposka iraphoso, entate Ramaphosa, entate Ramaphosa, entate Ramaphosa, re kuposka iraphoso, re kuposka iraphoso.
Ramaphosa, 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 Ramaphosa.